kula kwamba yora kinyinyamita nyawa samoto morpile.
Thank you.